nikuusha, but I fail to. I know you can't relate now. Baby, I know that I'm feeling ya. Nifuna cha usime, niweweka kumutima. Sinzalega kukufuna, na 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 na. Nifuna cha usime, niweweka kumutima. Sinzalega kukufuna, na 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 na. Because you're up my world, baby. You're up my world, baby. Nah, you're up my world, baby. You're up my world, baby. Nah, niwe umaleta sansa kumutima. Pena waka buela na mawala ni wazibia. Waka ima jelasi, mafuna kuwono ngachigwa. Just you're my baby. Me really, really wanna be your lady.